Blackster Records. Yo, Loverboy, come on, come. Napiga bismillah kusafisha picha nililonikumba kwa ndoto kila siku na mkata sikuwe napiga bismillah kusafisha picha nililonikumba kwa ndoto kila kila time uko kichuni mwangu uwendo wangu wajua ninavyokuenzi moyoni mwangu nasikie unasema mabibi ila pia mimi najua
I'm not afraid.